Global Record.
Never fraud.
Allahumma salli mwale. Kutiba alaikum usuya.
Nienda kubera wadala.
Ya Allah.
Nienda kusinza biadala.
Echisi
wachibere chadala.
Let you see what you better chat.